Ngiyakuthanda namhlanje kusasa usecela imowe. No money no love no money. Umshela namhlanje kusasa usecela imowe. Ngona ungibele ntshontshe imoto emali. Uthando lwamanje ludinga imali. Ngona ungibele ntshontshe imoto emali. Uthando lwamanje ludinga imali. Oh, oh, oh.
Umshela namhlanje kusasa usecela imowe. No money, no love, no money. Umshela namhlanje kusasa usecela imowe.